double M, baby, baby, baby. Yeah, hey. Alpha Joe Red Lord. Living with Upendo, nako mungu nesito enda. Kukutu nesito tenda, niya ige tumiku nipenda. Unachotaka nitakupa, pia unakotaka tutaenda. Tapa tapa sito taka, penzi langu lote utapata. Usinipe kisogo, unipe tu kidogo mami, kidogo kidogo. Yako mapenzi matamu, nasema kidogo. Nipe penzi lako mami, usinipe kisogo. Nipe tu kidogo mami, kidogo kidogo. Yako mapenzi matamu, weni wangu mwendani, nionyeshe mapenzi ya dhati. Tuwe nawe maishani, mimi nawe mami tufurahi. We ni mrembo wa nakshi, nimetunukiwa na Mwenyezi. Sijedanganywe na yumali, ila mdogo mdogo nisubiri. Sijedanganywe na yumali, ila mdogo mdogo nisubiri. Nasema kidogo, nipe penzi lako mami, usinipe kisogo. Kidogo mami, kidogo kidogo. Yako mapenzi matamu, nasema kidogo. Nipe penzi lako mami, usinipe kisogo. Nipe tu kidogo mami, kidogo kidogo. Yako mapenzi matamu. Nikwingi minime kitaga, nikitafuta mwenye mapenzi. Nimekutana na wengi, ila kama wasije mpata. Wanichagua langu la moyo, so mapenzi yangu nitunzie. Unajua wengi wanagera, wanaumwa miniki wanawe. Ati ni wengi wanagera, wanaumwa miniki wanawe. Nasema kidogo, nipe penzi lako mami, usinipe kisogo. Nipe tu kidogo mami, kidogo kidogo. Yako mapenzi matamu, nasema kidogo. Nipe penzi lako mami, usinipe kisogo. Nipe tu kidogo mami, kidogo kidogo. Yako mapenzi matamu, nasema usinipe kisogo, usinipe kisogo. Nipe tu kidogo mami, kidogo kidogo, kidogo. Yako mapenzi matamu.